India Tribe.
Moko
kimaso maso, minifuta machozi, minifuta jasho. Nimesahau machungu na enjoy kwako. Niko dunia nyingine, tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe. Iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe. Unang'ara ng'ara mbala mwezi sacha no.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever. Will you be my wife? Baba Lord, atuline mina together for life, yeah.
Unapendeza sana sana,
zuwe zuwe.
Nanimaliza sana sana,
zuwe
zuwe. Zuwe na
kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Uyu sungula mwenye nyeupenyusi, izi mbichi aziliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki.
Samaki
wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Omukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulungi zuena,
zuena,
zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever. Will you be my wife? Baba Lord, atulinde mimi na wewe. Together for life.
Suena, napendeza sana sana.
Suena,
nanimaliza sana sana.
Falling for your love, my heart twisting. Holding a car, sweetie. Will we know namo kwano interesting?
Yeah. Chungula macho mama. Wana uliza mono na nipenda. Wana put a ring on your finger. Why do you always have an interest ya mchinga? Maisha wa wili si tutu tatende.
Zuzu, I miss Zuzu, Zuzu, you're my boo boo boo.
Omo continue.